buli kiseera omulowooza emmaali okabiruuyo ate yakukongoola kitalo nnyo omubalira olugoyo olulungi omugulira songa oyo gwayagalira ddala alibunaayira omulowooza era bwe buziba nga tomulabye totereera tuba na mirembe ozimba ne bwepima kitalo nnyo omububira olaba musekero oyomba na buli gyalaga omulunda olunda olundira ki okwagala olinga takwagala mu mmemme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano egitakulimbe ono takwagala wate gy'oli tomanyi kyakulimba sweeti sweeti nkwagala so ng'oyo gwayagalira ddala alibunaayira omwogerako wafuna omulungi asinga yenna lyeryagera takooya kunyiddwa kitalo nnyo bw'ogendayo tensanyusa okulaba akulimba anti oyo gwayagalira ddala alibunaayira osasula ennusu bisatu ku mulyango omuyingize mu ddansi watuuka eyo ng'afuukuuka bw'omugamba obudde butuuse obuddayo gwe kale ddayo obuyagala kiyagaana ndeetako okwagala olinga takwagala mu mmeeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano egitakulimbe ono takwagala wate gy'oli tomanyi kyakulimba sweeti sweeti nkwagala so ng'oyo gwayagalira ddala alibunaayira nkwagala so ng'oyo gwayagalira ddala alibunaayira